asekhayaxela ndize ndise wandiziyo ndise ndise kumkhokheli asekhaya phinda ndise ekhaya.